Expensive music.
You gotta love it. Expensive music. My cracker, baby. Yeah.
Arimo.
Wanga kwenye game na vya shines. Nage habari mina bounce kwenye line. Wanga wanachonga kwenye game na vya shines. Nage habari mina bounce kwenye line.
Tuna bang kwenye speak everyday. Tuna speak us.
Nage habari mina bounce kwenye line.
Tuna bang kwenye speak everyday. Tuna speak us.
Nage habari mina bounce kwenye line.
Linazama zaja moshula kushabu. Siku zina kwenda na ipo siku ntaitwa babu. Misingi nilo njenga jeta fika di uze. Au siku zina vyo kwenda tapromoka tumaze. Cheki wanga wanachonga kwenye game na vyo shine. Naga bari mina bounce kwenye line. Nachana kwenye mic mpaka speaker na toboa. Natema hii mistari kama nungu mwenye sira. Tanzania ninchi yangu na tasikika mpaka ngambo. Ama black black one kwenye game tukitambo. Na malengo kwenye game mina sali tasbi. Nina roto kwenye mbali kama fikra za nabi. UTS yo chizi ni akili tutimamwa. Na gunduwa kisha feli salabani ya natubu. Ni vingi na vujua sofi chacho na vongea. Na vyo mana wakinona wanabaki wameinama. I'm feeling like a monster wazi rhyme. Na tuandika kwenye game nitasika mpaka hundi watainuka. Akili ziko faster kama speed ya motoka. Na sinone na rapo nishafika mlipoka. Halanki wa sweet nigga bless on my hustle. Call to the phone if you need that cargo. 24/7 billion dollars. You gonna make business if you got dollars.
Wanga wanachonga kwenye game na vyo shines. Naga habari mina bounce kwenye line. Wanga wanachonga kwenye game na vyo shines. Naga habari mina bounce kwenye line.
Tuna bang kwenye speak everyday. Tuna speak us.
Naga habari mina bounce kwenye line.
Tuna bang kwenye speak everyday. Tuna speak us.
Naga habari mina bounce kwenye line.
Sloge kinone ndumu mini mgumu kabumunda. Nekuloga jite nyundu akigia ukato kumunda. Hawapendi nikipanda nikishuka wanapenda. Habi kuwachaga mina flow na hizi swaga. Walo kibia mande msingi ndo makayumbu wa kubwani. Elimu aina mwisho soji tume usifeli. Ungali bado msingi wedi bora ukazebuti. Na mwalimu akiwa mkali suje mwinda kwa manati. Traki na miliki mpaka listi na zigeng. Na hizi kiki na zipanchi bila ngao mi ok. Katika yorege kwa bikini au batiki mini saa kwenye movie kila sekta na miliki. Hili biti so marimba kwa kiduku alichezeki. Niko 10 wako 1 haoni party left way. Nakauliza dada yake mine nani HB. Akapewa sifa zote ndia my husband to be. Najua mini player mwenye PhD. Tangu kinda mina pesa bila HIV. Niko straight bila kona kama rings are train. Nachomoza mashariki wakinona wanaume. Wako mini bila boxer wakimegwanda na chesa. Kufunzo tangu kinda walimwengu wa shamteka. Anavu kwa uwowo kila kona na yopita. Ulimami baru shuga we kijano atapote.
Wanga wanachonga kwenye game na vyo shines. Naga habari mina bounce kwenye line. Wanga wanachonga kwenye game na vyo shines. Naga habari mina bounce kwenye line.
Tuna bang kwenye speak everyday. Tuna speak us.
Naga habari mina bounce kwenye line.
Tuna bang kwenye speak everyday. Tuna speak us.
Naga habari mina bounce kwenye line.